It's your boy, Heavy D. Kasha Molem, Hayat Emperor. Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Namelo Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Namelo Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Kogiza wenda wangu fatali, Chael Kagai Gawe, Kimapenzi tumetoka mbali, We mrendile mim Somali, Ukanipa penzi tamu kama asali, Ukanifanya mimi mwenzako silali, Moyo yanirunda kama nyundo ya msumari, Ujue kwako hani nimedata, Ni wewe tu mintamari, Wengine sitowafuata, Ni wewe wangu minataka, Mimi tafanya chochote, Mimi taenda popote, Mimi tafanya chochote, Ili baby nikuwe wewe. Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Namelo Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Namelo Kasha Molem. Baby, bula kwetu chochoro, mwenzako misi otajiri, chumbani sina godoro, bora kwenu mjini. Migogoro joto sina hata friji usiku na washa kiporo napiga dua na ugupa jini kila napovunja kokoto na waza kukuleta mjini japo huku hakuna raha baby nitakufanya nini nakerai kasha mole nakerai kasha mole nakerai kasha mole namelo kasha mole nakerai kasha mole Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Yolo Kasha Molem. Molem Nakerai, jiwa nawe na jidai, na smile na furai, na feel so high, nakupenda tila die, mashavuka bye bye, wanafiki hawafai, wendo wangu wifi, baby nipe high five, jiwa nawe to survive, jiki wako hii life, forever wendo wife, wife, wife. Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Namelo Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Nakerai Kasha Molem, Namelo Kasha Molem.
Rambi si mchezo mse. Hayat Empire Business Class Baby, Fractal Records.